the son of Messiah, Aluga power, one blood, brothers.
Wherever trouble, I'm wherever I want to listen, no care where about you. Wherever trouble, I'm wherever I want to listen, no care where about you. Wherever trouble, I'm wherever I want to rest and I'll call it where about you. Where we trouble, I'm where we I want to rest and I'll call it where about you.
Uli kasera bambi abana basadakibwa bazalibwa kasasiro ko kwebasulibwa abakozi kumirimu bambi bafumulwa nga n'obusente bwe bafuna y'omwattu bwakekwa babakozesa nnyo n'olumu ne zitabaweebwa embeera keeganya essuubiri bali mu ssaawa abagagga abaavu babatambuliza mu nkwawa forgot and my country nange mpulira nga nnyolwa banange twavaawa essanyu lya ddawa a number one rapper yenze Luga power bajo bagambanga tinaffe twabaawo era obagambanga tinaffe twalwana embeera yatabuka bantu kati bali sitaaka olw'ebbula ly'ensimbi ne bafuna zi akyataaka abantu beefuula gwe newoobabuuza sitraaka mubeera n'ekigendererwa bosi eimutuwaaka baba banongoolina we ziggwawo babuuze baadi bulaaka mukazi wo yennyini akunnyika mu wota tanka olw'okuba ng'aganziza mukwano gwo doni fulanka mu kyaki batuula maaso every year every mwaka ne beerabire wa katonda muliro mwoto baaba gwaka nfunya akyataaka bantu bankubye ejjoka mukwano gwa kuba bbulooka Aluga power.
Wherever trouble, I'm wherever I want to rest and I'll call it where about you. Wherever trouble, I'm wherever I want to rest and I'll call it where about you. Wherever trouble, I'm wherever I want to rest and I'll call it where about you. Wherever trouble, I'm wherever I want to rest and I'll call it where about you.
Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe ku nsi nga we bikolebwa mu ggulu One Blood Studios respect to Solomon FMP we lead.